for your matter. I go die for your matter. No say on me, I just wanna let you know. I just wanna let you know. I'll never let you go. I just wanna let you know. I just wanna let you know. I'll never let you go. Kama penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba. Ilamba, ilamba, yo. Kama penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba. Ilamba, ilamba, yo.
Penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba.